ya mini today. Weekend in any holiday.
Mr. Tenma. Na venye tuko best taitaji masheria. Jaba kanarunda na mamango mdogo mdogo. Katire kina slap, uraisikizia kwa kisogo. Mahedi zikiwa right, tuna medi vipo light. Hapa tutoki, hadi magizani late night. Na shinda niki blink, future iko too bright. Tuko ndani ya mjengo na bado wezi to sight. Kamu dimeti, then ni zero pressure. Na usitupe manyongi, kuna vitu tuna treasure. Walaizi menirunda, hadi si feel niko mta. Na venye zinashika, nikanda jiacha kwa mata. Kadiriba chini ya jima, tuko zibe chilling. Na neza try anything, hati ko willing. Mwili iko sitting, but akili jo kwa ceiling. Na hii time yote, nafikiria tu mashilling.
Ndani ya bezi, kibantu matire. Na maboys ndani ya bezi, ma vibes na matiche. Na kajaba kana runda. Kajaba tu mangwai na makromu. Hapa kila mtu wako zone. Nipate kwa warosho. Karada na ujunge mbosho. Mambo sasa hivya kuna rosho. Nipate kwenye choche. Cheza jini usiji choche. Kani njinga cha isoze. Nipate kwenye choche. Niko brown siku zote. Siku zombo zombo jote. Mbogi inangam nikijam nikufyam. Zabe na geuka Vietnam. Jeshi kona ham. Sura kazi ambana daba sam. Double trouble man, no kitaka trouble. Nani pata ndani ya bezi. Kibantu matire. Na maboji ndani ya bezi. Mabaji na matiche. Na kajaba kanara.